Nipe amani ya moyo, machozi tele, nishaacha nyuma. Nifanye niwe wako, niweke mbele, sikumbuke nyuma. Baby, you know I love you. Baby, I love you. And you know I like you. Baby, I like you. Nishakula ya mini, mekuwa nawe. Hisia za moyo wangu na kuwaza wewe. Ah, nijua, nijua. Oh, baby. Ah, nijua, nijua.
Tuliza boli, tulia, futa machozi, wacha kulia. Twende kushoto, kulia, kula hadithi ninayo kusimulia. Usivurugwe ni kuvuruge na nini, juu shan peleka Emil buruze na chini. Na kupete peti ni kuburute yote ya nini.